Ziko mo inu mbale nevyo. Mulungu akudalitseni inu mbale nevyo. Ndikukuthokozani inu mochuluka kwambiri. Mawa wabwino abwenzi. Ndichamwayi kuti tili pano pakachisi kachiwiri mawa uno. Kuti tidzawatumikira Ambuye mwanjira yakulalikira mawu ndi kupempherera odwala. Ndipo ine ndili oyamikira kwambiri chifukwa cha tsiku lino. Ine ndinali odabwitsidwa, basi pamene ine ndimabwera muno. Mbale anabwera apo, ndipo anati, ine sindikufuna kuti ndikhale monga wakhate osayenera yemwe anachiritsidwa. Uyo anali mbale Right. Ine ndinamupempherera iye, ndipo Ambuye amuchiritsa iye kwa thunthu. Ndipo iye anabwera akulira kuti adzandigwire chanza. Ndikunena kuti iye amafuna kuti awathokoze Ambuye chifukwa chochiritsidwa. Iye amafuna kuti abwerere ndi kudzapereka zikomo. Izo zonse zapita. Iye ali wabwino mwangwiro tsopano. Ife tiloyamikira chifukwa cha maumboni ameneo. Ndipo Charlie, inu ndi mbale Jeffries, ngati inu mukufuna kutero, bwerani kuno ndi kudzatenga mipando iyi kuno. Ndipo inu muli olandiridwa kwambiri, chotero inu simusowa kuti muimirire. Mbale winayo apo, mbale Wood, bwerani kuno. Ndinu, apa pali, alipo malo angapo kuno pa benchi. Chotero inu simusowa kuti muime. Ine ndikukhulupirira malo angapo alipo kuno. Ndipo, inde, inu mukhoza kukhala olandiridwa kwambiri, kuti mubwere ndi kudzatenga malo amenewa. Ife tilokondwa. Ine ndikukhulupirira izo zinanenedwa nthawi ina. Ine ndinali wokondwa pamene iwo ananena kwa ine. Mulungu akudalitseni inu mbale. Zikomo inu. Zikomo. Zikomo inu. Ine ndinali wokondwa pamene iwo ananena kwa ine. Tiyeni ife tipite ku nyumba ya Ambuye. Ndiwo mwayi wa Khristu ndi chisangalalo kuti apite ku nyumba ya Ambuye. Kuyang'ana pozungulira kwaona abwenzi anga ochuluka kwambiri muno. Mawa uno, ine ndasangalatsidwa mwapamwamba pa izi. Ine ndili wokondwa kumuona mbale ndi mlongo Dodge pano, ochokera ku Ohio. Ine ndikuona mbale ndi mlongo Armstrong kumbuyo uko. Njira yonse kuchokera ku Ohio, Mulungu akudalitseni inu nonse aponso. Ndipo, kumango yang'ana pozungulira, iwe ukuona ochuluka kwambiri. Izo zingakhale zovuta kuti upeze mayina awo onse. Mulongo Hoover, ndife okondwa kukuonani inu muno, mmawa uno. Kuchokera uko mu Kentucky, ndi Charlie, ndi Nelly, mbale Jeffries, ndi banja lao, ndi basi ochuluka kwambiri muno, ochokera kunja kwa mzinda. Chotero ife, tukuyembekeza nthawi yayikulu mwa Ambuye mmawa uno. Tukuyembekeza Mulungu akomane nafe mwanjira yoti adalitse mioyo yathu, ndi kuti atumikire kwa ife zinthu zomwe ife tikuzisowa. Ndipo monga ine ndikuonera kuzungulira pa malo ano, ngati ine ndikanati ndiwayitanire abwenzi anga onse kuzungulira kuno. Ine ndikanatenga pafupi mmawa onse kukamba zaosiyanawo. Zimandipangitsa ine kumverera bwino, kubwerera ku Chalichi, kudzawaona anthu onse ali muno, kudzakomana nawo. Zidzakhala motani ife tikadzakafika kumwamba, ndi ife kudzakakomana uko kwa nthawi yayikulu iyo kwa nthawi zosatha. Chiyanjano chamuyaya, limodzi kusonkhana mozungulira mpando wa chifumu wa Mulungu. Ndipo ndi madalitso omwe amene ife tonse tawakonda. Ife pamenepo, ife tidzapangidwa monga mwa maonekedwe ake, ndi muchifanizo chake. Ndipo ndi mzimu wake uli pa ife, kuti tidzipembedza ndi kumutumikira iye kwa muyaya onse, osafika potopa konse. Tango ganizani, palibe chilichonse chimene inu munga konze kuchiganizira, chimene inu munga nafuna kuti muchichite, kuma chimene kamodzi pa nthawi inu mumatopa pa kuchichita icho. Charlie, ine, ndikulingalira, iwe ndi ine tasakapwa gologolo kuposa chilichonse, chimene ife timachikonda kuchita, mwanjira imeneyo, kuma inu mkudziwa, iwe mumatopa kuchita izo. Ndipo ine ndimakonda kukwera mapiri, kupita kumapiri, ndi kumango wakwera, koma ine ndimatopa nthawi zina, iwe umafuna kuchita china chakenso. Ndipo ine ndimakonda kuyendetsa, nthawi zina ine ndimamverera ngati ndatopa, wolema, ndi misempha pa mapeto, ine ndimango lumphira mu galimoto yanga ndi kunyamukapo. Ndi kugwira pa chiwongolero kumapita uko pa nsewu ndi kuimba. Ndine okondwa kwambiri kuti ndikhoza kunena kuti ndine mmodzi wa iwo, kapena china chake. Basi nditagwira gudumu limenelo, ndi kumayimba, ndi kumamenyetsa phazi langa, ndi kumafuula, ndipo chabwino, pakapita kanthawi, ine ndimatopa, Ndiyeno ine ndima bwerera nso kunyumba, ndiku kayamba china chakenso. Koma pamene ife tikayamba kumupembeza Mulungu mufumu watsopano uwo. Uko sikudzakhala mphindi yotopa ku kudzikakhala basi nthawi zonse mdaliso. Kumango pitirira pitirira. Koma ndithudi ife tidzasinthidwa apo. Ife sitidzakhala monga ife tilili tsopano. Ife tidzakhala osinthika. Zolengedwa zosiyana kuposa momwe ife tilili pa nthawi ino. Chotero, ife tili okondwa. Ine ndinali kungoganiza. Ine sindikudziwa ngati ine ndinayamba ndane na mobweleza izi kapenayi. Mbale chale, nthawi ina kalelo, ine ndinali huko mu Kentucky ndiye. Ndipo iye anati, mbale Branham, ine mukuganiza kuti muzaka chikwi, inu ndi ine tizikasaka agorogoro, ine ndinati. Ine sindikuganiza choncho chale, anati. Chabwino, ifeti mazikonda izo mwabwino kwa mbili, anati, inu mkuganiza kuti ifeti zikateru, pamene ife tikadzaka fika kuzaka chikwi, ine ndinati, ai, siku tzakala kantu katika zika pedwa muzaka chikwi. Ndipo iye anati, chabwino, ifeti mango zikonda izo, ine ndinati, chali, bwanji ngati ine ndikana koza kukutsimikizira iwe kuti nthawi ina iwe unali nkhumba ndipo iwe unakwezedwa kufika pa chinthu cha pamwamba kuti ukhale munthu. Kodi iwe ukanadzafuna konse kuti ubwelere ndi kumakasangalala ndi zosangalatsa za nkhumba? Iye anati, ayi. Ine ndinati, taona, iwe udzakhala uli wa pamwamba kwambiri kuposa nkhumba. Tsopano ndiwe munthu. Iwe sudzafuna konse kuti udzakhale nkhumba kenanso. Ine ndinati, tsopano chulukitsa izo ka 10,000. Ndipo icho ndi chimene iwe uti udzakhale pamene iwe udzasinthika kuchokera kuno kunka kuchimene iwe uti udzakhale. Iwe sudzafuna konse kuti ukhale wa umunthu kachiwiri. Ndiko kulondola. Icho chidzakhala china chake chosiyana. Ine ndilokondwa basi chifukwa cha maganizo a izo. Podziwa kuti tsiku lina ife tidzakwera chapamwamba. Chabwino, tsopano, ngati Ambuye alola, la Mulungu likudzali, lomwe liti lidzakhale pafupi, ndiye ine ndikuti ndidzachoke kuti ndidzapite ku Wyoming ndi mzanga wabwino kapena uko ku Idaho ndi mzanga wabwino kwa ine mbale Minor Agenbright ndi mbale Clate Sunmore wa Christian Businessman. Sabata ya mawa, sabata ikatha ya mawa, iyo ikhala tsopano ya 7. Ine ndikuyenera kukakhala mu Dallas, Texas, kumsonkhano wa ukulu wa liwu la machiritso. Ndipo usiku wanga woyankhula ndi wachi 7. Ndiyeno ine ndidzabwelera kuti ndizidzapita ku Idaho ndi mbale Agenbright ndi a Christian Businessman. Ndipo mwina kukakhala ndi usiku umodzi ku Minneapolis ife tisanachoke. Ndiyeno kadzutsa mmodzi wa Christian Businessman. Ambuye akalola, la Mulungu lotsatira mmawa, ine ndikufuna ndidzakhale nditabwerera kuno kukachisi kachiwiri. Ndipo ngati izo zili zololeka, ndipo chikakhala chifuniro cha Ambuye, ndipo ine ndikufuna ndidzayankhule pa phunziro la kamvuluvulu mu mphepo. Ngati Ambuye alola, izo zikuoneka kuti zili pa mtima wanga sabata yonseyi. Ndipo mmawa wina, molawirira kweni-kweni, pafupi folokoloko mmawa, ine ndinadzuka, ndipo ine ndinapeza lingaliro ili. Tsiku lija pa Gologota. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa ilo mmawa uno. Tsiku lija pa Gologota. Ndipo tsopano, chifukwa cha kuwerenga uku, tiyeni titembenuzire tsopano mu mabaibulo athu, mulemba ku Uthenga wa Mateyu oyela, pa mutu wa 27. Ndipo ife tiyambira ndi ndime ya 27 ndi kuwerenga gawo la lemba ili, kuti tipeze poyambira pathu. Ndiye ife tiyambira pomwepo. Ndipo tikatha utumiki olalikira, ndiye ife tikuti tikhale ndi pemphero kwa odwala. Ndipo, kuchokera nthawi yapitayo kuno, kumangobweretsamo mobweleza, ndi kufanizitsa kwa mtundu wa utumiki wanga watsopano. Ine ndinali ndi maumboni ambiri obwera kuchokera mu msonkhano umenewo, kuposa omwe ndakhala nawo mu uliwonse kwa nthawi yayitali. Pali china chake, chakuti iwe uyenera kumamukhudza munthuyo. Mosa samala kuti ndi zauzimu zochuluka chotani zikuonetsedwa. Koma onani, machiritso ayenera kugona pa chikhulupiriro cha payekha. Sopano, ngati paeka alinacho chikhulupiriro, ndipo iwo kumaona ngati mzimu woyera ukupita pa omvetsera ndi kumati zinthu zakuti zakuti zichitika, ndipo kuti iwe dzina lako ndi lakuti lakuti, ndipo iwe umachokera kumalo akuti, ndi chinthu china chake chimene iwe wachichita, ndipo icho chikhala mwanjira iyi, ndipo nkuziona zonse izo zikuchitika basi mwanjira imeneyo. Komabe, munthu uyo atakhala pamenepo, ayenera kuyang'ana mmwamba ndi kuti uyo ayenera kukhala Mulungu. Ine ndikulandira machilitso anga. Koma mmalo mwa izo, munthu uyo amati, ikani manja pa ine ndi kundipempherera ine, kuti ine ndichiritsidwe. Koma umo ndi momwe ife timaphunzitsidwira kuno ku America. Ndipo kotero kuti tizikhulupirira izo, ndipo izo ndithudi ndiza mwalemba. Koma tsopano ife tikupeza mu Africa ndi malo osiyana, mungolola china chake chonga icho chichitike. Omvetsera onse amafikira mmwamba mwa nthawi imodzi kulandira machiritso awo, chifukwa iwo sanaphunzitsidwe kanthu. Mukuona, iwo sanaphunzitsidwe ngakhale machiritso. Ndiyeno pamene iwo aona izo, iwo amadziwa kuti pali Mulungu yemwe ali moyo. Ndipo ngati iye ali moyo, iye ndi wapamwamba, ndipo iye amachiritsa. Ndipo ndi zimenezo, chifukwa maziko ayawulidwa kale, maziko kuti iye ndi mchiritsi, ndipo amawachiritsa anthu. Ndiye pamene iwo aona kukhalapo kwake kukugwira ntchito, kupyolera mu mpingo wake, ndiye iwo amati, izo zikukhazikitsa icho, izo ndi zonse zomwe ife tikuzisowa. Koma ife taphunzitsidwa kuyika manja pa odwala ndi zinthu monga izo. Icho ndi chifukwa izo sizimagwira ntchito mwabwino kwambiri mu America. Tsopano kumbukirani, la Mulungu likudzali m'mawa, Ambuye akalola, Mbale Nevu adzalengeza izo ndi thudi, ndipo ndi kamvuluvulu mu mphepo. Tsopano ine ndimakupasani inu kanthawi pang'ono kuti mutembenuzire mu malemba anu ku Mateyu 27. Tiye ndiyambe kuwelenga pa ndime ya 27 ya uthenga wa Mateyu woyera. Tsopano tiye timvetsere mwatchelu kukuwelenga. Ndipo asilikali akazembe anamutenga Yesu kupita naye ku bwalo wamba, ndipo anasonkhanitsira kwa iye gulu lonse la asilikali. Ndipo iwo anamuvula iye ndi kuveka pa iye mwinjiro ofira. Ndipo pamene iwo anali atapota chisoti cha minga, iwo anachiyika icho pa mutu wake ndi bango mu dzanja lake. Ndipo iwo ankagwadisa bondo pamaso pa iye, ndipo ankamutonza iye kumati, tikuoneni mfumu ya Ayuda. Ndipo iwo analavulira pa iye, ndipo anatenga bango, ndipo anamukantha iye pa mutu. Atatha kuti iwo amunyoza iye, iwo anamuvula iye mwinjirowo ndi kumuveka chovala chake chomwe pa iye, ndipo anamutsogolera iye kutali kuti akamupachike iye. Ndipo pamene iwo anali kutuluka, iwo anamupeza mwamuna wa ku Kurene, dzina lake Simoni. Iye iwo anamukakamiza kuti anyamule mtanda wake. Ndipo pamene iwo anali atapita uko, atafika kumalo otchedwa Gologota, ndiko kuti malo achigaza, iwo anamupatsa iye vinyo osasa kuti amwe, osakaniza ndi ndulu. Pamene iye anamulawa iye, iye sanalole kumumwa. Ndipo iwo anamupachika iye, ndipo anang'amba zovala zake ndi kuchita maere kuti zikhonze kukwaniritsidwa zimene zinayankhulidwa ndi mneneri. Iwo anang'ambirana zovala zanga pakati pawo, ndipo pa mkanjo wanga iwo anachitira maere. Atakhala pansi, iwo ankamuyang'ana iye pamenepo, ndipo anayika pa mutu wake mulandu utalembedwa, uyu ndi Yesu, mfumu ya Ayuda. Ndiye apo panali mbala ziwiri zinapachikidwa ndi iye, mmodzi kudzanja lamanja ndi wina kulamanzere. Ndipo iwo amene anali kudutsa apo ankamulalatira iye, akugwedeza mitu yawo ndi kumati, iwe amene umaphwasula kachisi ndi kumumanga iye mu masiku atatu, zipulumutse wekha, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, tsika pansi kuchokera pa mtanda. Chomwe chonso wansembe wankulu akumutonza iye. Ali ndi alembi ndi akulu anati. Iye ankawapulumutsa ena. Mwini wake iye sangakonze kudzipulumutsa. Ngati iye ali mfumu ya Israeli, msiye niye tsopano atsike pansi kuchokera pa mtandao, ndipo ife timukhulupirira iye. Iye ankadalira mwa Mulungu. Msieni iye amuombole iye tsopano. Ngati iye ati amupulumutse iye. Pakuti iye amati, ine ndine mwana wa Mulungu. Mbala na zonso, zimene zinapachikidwa limodzi ndi iye, zinali na zomwezo pa mano awo, mano wake. Tsopano kuyambira ora la sikisi, apo panali ndima pa dziko lonse mpaka ku ora la 9. Pafupi ora la 9, Yesu analira ndi liwu lofuwula kuti, Eli, Eli, lama sabakatani, ndiko kuti, Mulungu wanga, chifukwa chani inu mwandisiya ine. Ena iwo amene anayima pamenepo, pamene anamva izo anati, munthu uyu akumuitana Eliya. Ndipo molunjika, mmodzi anathamanga, ndipo anatenga chinkhupule, ndipo anachinyowetsa icho ndi vinyo osasa, ndipo anachika icho pa bango, ndipo anamupatsa iye kuti amwe. Enawo anati, msieni choncho, tiyeni ife tione ngati Eliya ati abwele ndi kudzamupulumutsa iye. Yesu, pamene iye analira kachiwili ndi lulo fula, anapereka nzimu. Ndipo taonani, chochinga cha mkachisi chinangambika pawili, kuyambira pamwamba mpaka pansi. Ndipo dziko linagwedezeka, ndipo miala inangambika, manda anatseguka. Ndipo matupi ochuluka aoyela, amene anagona anauka. Ndipo anatuluka kuchokera mmanda, chitachitika chukitsiro chake. Ndipo anapita mu mzinda oyera, ndipo anaonekera kwa ambiri. Tsopano pamene Kenturio, ndi iwo amene anali ndi iye, akumuyang'anira Yesu, anaona chivomezi, ndi zinthu izo zimene zinachitidwa, iwo anaopa kwa kukulu, kumati, Zoonadi, uyu anali mwana wa Mulungu. Tiye ntiweramitse mitu yathu mphindi yokha kwa pemphero. Ambuye, ife tikudziwa kuti inu ndinu Mulungu, ndipo izo titata kuwelenga mau opatulika awa ndi oyera, ife tikukonza kuona panobe kuti chibadwa chanu sichinasinthe. Inu ndinu nthawi zonse Mulungu, ndipo zinkaoneka ngati kuti Yesu sakanati apeze thandizo lililonse kuti iye anatengedwa ndi manja oyipa, ndipo anachikitidwa mzidutswa, ndipo analavulilidwapo, ndikutonzedwa, ndikupachikidwa pa mtanda, akuuka magazi, akufa, ndipo zinkaoneka ngati kuti panalibe thandizo paliponse, mpaka ngakhale iye analira mwini wake, Mulungu wanga, chifukwa chani inu mwandisiya ine. Koma inu mumachitapo, mumphindi yomwe palibe kanthu kena kanga chitepo. Ife tapatsidwa kuti tidziwe, Ambuye, kuti ngati ife tili nayo mitsinje iliyonse, imene ife sitingathe kuiwoloka, ngati ife tili nayo mapiri aliyonse, amene ife sitingakonze kudutsamo, Mulungu anajaira kuchita zinthu zomwe ena sangakonze kuzichita. Inu ndinu katswili pa ntchitoyo. Pakuti inu mukudziwa chifukwa cha tsiku lija pa Golgota. Inu pokhala Mulungu, iye wopanda malileyo, munkadziwa ola ili limayenera kubwera. Koma pamene ilo linakwaniritsidwa, ndiye inu munasonyeza kuti inu munali Mulungu. Inu munasonyeza yemwe anali Bwana. Inu munagwedeza dziko lapansi, ndipo oyera amene anagona mu nthaka anatulukamo. Inu munadetsa dzuwa mwa usiku, monga mdima wa usiku. Kusonyeza kuti inu munali Mulungu, koma inu munkaoneka kuti munali chete motalika chotelo. Tiloleni ife kuchokera apa, tiike kugamula uku. Kuti uliwonse ngati ife tili kuyenda mu mzimu, tikutsogoleredwa ndi dzanja la Mulungu. Zilibe kanthu zimene zikuoneka, kuti zikulakwika, komabe ife tikuyang'anizana naye Golgota. Mulungu ayankhula mu ola loyenera, pa nthawi yoyenera. Sopano Atate Mulungu, ife tikuti tipempe chikhululukiro cha machimo athu ndi zolakwa zathu. Ife tikuti tipempe mzimu wanu kuti uzititsogolera ife. Zititsogolerani ife monga nkhunda inatsogolera mwana wa nkhosa. Tiloleni ife tikhale omvera kuchilichonse chimene chingatigwere ife. Odziwa izi kuti Mulungu amachita zinthu zonse mwabwino, ndipo tikudziwa kuti izo zikhala bwino. Khalani nafe lero mu msonkhano uno. Ife tikupemphera kuti inu mwapulumutse iwo amene ali mu chikhalidwe choti apulumutsidwe, ndipo akufunafuna chipulumutso. Adzadzeni iwo ndi moyo wa muyaya, iwo amene akufunafuna iwo. Ife tikupemphera kuti inu mwachiritse iwo amene akudwala ndi osautsika, amene abwera kudzafuna machiritso. Ndipo ife tikutamandani inu chifukwa cha izo. Ife tikupempha izi mu dzina la mwana wanu, mpulumutsi wathu, Yesu Kristu. Amen. Tsopano mukuyankhula mawa uno, ife tikukhumba kuti tiyitanire chelu chanu kumutu umene ine ndausankha kuti ndiyankhule kuchokerapo. Tsiku lija pa Gologota. Iwo ukuoneka ngati ungakhale pang'ono kunja kwa nyengo. Uwu umayenera kukhala wapala chisanu labwino. Gologota ayenera kumakumbukilidwa tsiku lililonse. Ndipo ife tamva zochuluka kwambiri za izo, tawerenga zochuluka kwambiri za izo, alaliki alalikira pa izo, chiyambireni kuyamba kwa nthawi. Oimba aimbapo za izo, kupyola mibado. Aneneli aneneratu izo, zaka 4,000 izo zisanachitike konse. Ndipo aneneli atsiku lino, akulozera mbuyo kupamene izo zinachitika. Ndi tsiku lofunikira chotero. Ndi limodzi la masiku ofunikira kwambiri a masiku onse amene Mulungu anayamba wawalola kuti atulukile pa dziko lapansi. Ndipo ngati ilo lili lofunikira chotero kwa mtundu wa anthu, Gologota, ine ndikuganiza ndi zabwino kwa ife kuti tibwerere mbuyo ndikukayesa ndikungoona chimene izo zikutanthauza kwa ife. Chifukwa ine ndikutsimikiza mu ola la kumapeto ili limene ife tili kukhalamo, ife tikufunafuna kufunukira kulikonse kwa Mulungu kumene ife tingakonze kukudziwa. Ndi zonse zomwe ife tingakonze kuzipeza. Ife tili pano kuti tidzaphunzire za izo, kuti tione chimene chili cha ife, ndi zomwe Mulungu watichitira ife, ndi kuona zimene Iye analonjeza kuti adzatichitira ife. Ndipo ndicho chimene ife timabwelera kutchalichi. Ndicho chifukwa mlaliki amalalikira. Ndicho chifukwa Iye amawerenga ndi kusinkhasinkha mulemba ndi kufunafuna kudzoza. Ndi chifukwa Iye ndi wantchito wa pagulu kwa anthu a Mulungu. Ndipo Iye akuyesera kuti apeze china chake chimene chiti, chimene Mulungu angati ayankhule kwa anthu ake. China chake chimene chingati chiwathandize iwo. Mwina icho chingakhale chikwatsutsa iwo mumachimo awo, koma chingakhale thandizo kuti chiwakwezere mmwamba iwo kuti iwo akhoze kusiya machimo awo, ndiyeno nkuukapo kuti aziwatumikira Ambuye. Ndipo atumiki ayenera kumazifunafuna zinthu izi. Ngati tsiku ili pokhala lofunikira kwambiri, limodzi la masiku akulu kwambiri, tiyeni ife tiyang'ane pa zinthu zitatu zosiyana zomwe tsiku limenelo linatanthauza kwa ife. Ife tikanakhoza kutenga ma 100, koma mawa uno ine ndangosankha zinthu zitatu zosiyana zofunikira zimene ife tikufuna kuti tiyang'anepo kwa mphindi pang'ono zotsatira, zomwe Gologota anatanthauza kwa ife. Ndipo ine ndikupemphera kuti izi zimutsutse wochimwa aliyense yemwe alipo, kuti izo zimupangitse woyera aliyense kuti apite pa maondo ake, kuti izo zimupangitse munthu wodwala aliyense kukwezera chikhulupiriro chake kwa Mulungu ndi kuchokapo atachilitsidwa. Ochimwa aliyense atapulumutsidwa, obwerera mbuyo aliyense abwerere, ndi kudzichitira manyazi yekha, ndi woyera aliyense asangalale ndi kutenga magwiridwe atsopano ndi chiyembekezo chatsopano. Chinthu chimodzi chofunikira chachikulu chimene Gologota imatanthauza kwa ife ndi dziko, ndicho iyo inakhazikitsa funso la tchimo kamodzi kwa konse.
Man was found guilty of sin.
Munthu anapezeka wochimwa ndi tchimo. Ndipo tchimo linali chilango chimene panalibe munthu akanakhoza kulipira. Chilangocho chinali chachikulu kwambiri mpaka panalibe aliyense yemwe akanakhoza kulipira chilangocho. Ine ndikukhulupirira moona kuti Mulungu anakonzeratu izo mwanjira imeneyo. Kuti chilangocho chidzakhale chachikulu kwambiri mwakuti palibe munthu akanati adzakhoze kulipira icho. Chotelo iye akanakhoza kuchita izo mwini wake. Sopano, chilango cha tchimo chinali imfa. Ndipo ife tonse tinali titabadwa mu tchimo, titaumbidwa mukusaweruzika, kubwera ku dziko kumayankhula zabodza. Chotelo panalibe mmodzi wa ife yemwe anali woyenera, kapena iwo sanakhoze kumupeza wina aliyense pa dziko lapansi yemwe anali woyenera.
And sin did not start on the earth.
Ndipo tchimo silinayambire pa dziko lapansi. Tchimo linayambira kumwamba. Lusifala anali. Lusifala, mdyelekezi. Anali cholengedwa choweluzidwa. Chifukwa cha kusamvera kwake. Iye asanagunde konse pa dziko lapansi, tchimo linayambira kumwamba. Pamene Mulungu anawayika angelo ndi zina zotero pa maziko omwewo amene iye anayikapo anthu. Nzeru, mtengo wa nzeru, mtengo wa moyo, ndi mtengo wa nzeru. Pamene munthu akanakhoza kutenga kudzisankhira kwake. Ndipo pamene Lusifala anapatsidwa uyambiriro kuti apange kusankha kwake. Iye ankafuna china chake chabwinoko kuposa chimene Mulungu anali nacho. Ndipo chinayambitsa vuto.
There was a requirement.
Ndipo panali chofunikira kwa tchimo.
The requirement was
chofunikira cho chinali imfa.
That was the penalty.
Imfa inali chilango. Ndipo ndizo kuti ife tikanakhoza kupita mwatsatane tsatane wankulu wa izi. Chifukwa ine sindili kukhulupirira kuti iliponso kupatula imfa imodzi. Ulipo moyo umodzi. Ine ndikukhulupirira kuti munthu yemwe ali nawo moyo wa muyaya sangakhoze konse kufa. Ndipo ine ndikukhulupirira kulipo kuthetsedwa kwa thunthu kwa moyo uwo umene umachimwa. Pakuti Baibulo limati, moyo umene umachimwa iwo udzafa zedi. Osati munthu, moyo umene umachimwa. Chotelo, Satana ayenera ndithudi kufa kuti aonongedwe kwa thunthu. Momwe ine sindimagwirizanira ndi a universalist amene amanena kuti Satana adzapulumutsidwa. Iye anachimwa, ndipo iye ali woyambitsa wa tchimo. Ndipo moyo wake unachimwa, ndipo iye anali mzimu. Mzimu umenewo udzathetsedwa kwa thunthu kuti pasadzakhale kanthu kosiyidwa ka iwo. Ndipo pamene tchimo linagunda pa dziko lapansi, mbuyo pa chiyambi, monga mkwamba wa mdima ukugwa kuchokera mmyamba, ilo linachititsa dzanzi kumene dziko lapansi. Ilo linaponyera cholengedwa chilichonse pa dziko lapansi ndi chilengedwe chonse cha Mulungu mu msinga. Munthu anali pansi pa msinga za imfa, matenda, mavuto, zisoni, chilengedwe chonse chinagwa ndi ilo. Tchimo linali mankhwala omwe anachititsa zanzi kumene dziko lapansi. Ndiyeno ife tinakhazikidwa pano, opanda chiyembekezo, chifukwa cholengedwa chilichonse chinali chomvera kwa ilo. Ndipo aliyense wobadwa pa dziko lapansi anali womvera kwa ilo. Chotelo izo zinayenera kuchokera kumalo ena ake, kumene kunali kopanda tchimo. Izo sizikanakhoza kubwera kuchokera pa dziko lapansi. Mmodzi wa ife sangakhoze kumuwombola wina. Izo zinkayenera kubwera kuchokera kwa wina wake. Chotelo pamene munthu anazindikira kuti iye anali atalekanitsidwa kwa Mulungu wake, iye anakhala woyendayenda. Iwo ankalira. Iwo ankafuula. Iwo ankavutikira. Iwo ankayendayenda uku ndi uku, kudutsa mapili ndi kudutsa mzipululu, kufunafuna mzinda omwe umanga ndi upanga wake anali Mulungu. Pakuti iye ankadziwa kuti ngati iye akanangodzabwereranso mukukhalapo kwa Mulungu, iye akanakhoza kudzayankhulana izo ni zitha ndi iye. Koma panalibe njira yobwererera. Iye anakhala wotayika. Iye sanali kudziwa njira yoti abwererere. Chotelo iye anangowuyamba woyendayenda. Kuyesera kuti akapeze pena pake, pamene iye akanakhoza kupeza njira yobwererera kumalo amenewo. China chake mkati mwa iye, chinkamuuza iye kuti iye anabwera kuchokera kumalo amene anali angwiro. Palibe mundu muno mwaomvetsera oneka awa mauno, kapena mwaomvetsera pa tepi ya Magneto, kumene iyo iti dzapite kuzungulira dziko. Palibe mmodzi wina muno kapena kulikonse, koma yemwe kufunafuna ungwiro umenewo. Inu mukalipira ngongole zanu, inu mwaganiza kuti izo zikhazikitsa icho. Pamene inu mwalipira ngongole zanu, ndiye pamakhala wina akudwala mbanja mwanu. Pamene matendawo akupeza bwinobwino, ndiye inu mumakhala ndi ngongole zina zoti mulipire. Chinthu choyamba inu mumadziwa tsitsi lanu likusanduka la imvi. Ndiyeno inu mumafuna mubwelele ku ubwana. Ndipo pamakhala china chake nthawi zonse. Mowirikiza ndi chifukwa cha funde ilo la tchimo. Koma mu mtima wanu, chifukwa chakuti inu mukuchifunafuna icho, izo zikusonyeza kuti ulipo ungwiro pena pake. Pena pake pali china chake. Ndicho chifukwa nthawi zambiri lero kuti wachimwa akuyenda endabe. Sungwana wang'ono, wokongola, amadula mangongo atsitsi lake, kuti akhale otchuka, kulocha nkhope yake, kuti zimupangitse iye kuoneka wokongola. Kuvala zovala zoti azisonyeza maumbidwe achomwe ali. Chifukwa ndi chinthu chokha chimene iye angakhoze kuchipeza. Kupeza pena pake, kuyesera kuti apeze china chake, kuti chibwelele kwa iye. Pamene iye angakhoze kuwapangitsa amuna, kuti azimuimbira likhweru kwa iye, kugwedezera kwa iye, kugwirana ndi iye. Mnyamata amachita chinthu chomwecho kwa mkazi, kuyesera kuti adzipange iye yekha wokopa kwa uyo. Oyandikana nawo amamanga nyumba ndi kuikonza iyo mwa njira ina, chifukwa iyo izioneka mwabwino pang'ono kuposa malo aoyandikana nayeyo. Ndi nthawi zonse ife tikufunafuna china chake, ndipo china chake chikungomapitabe pansi pamwamba pang'ono pa izo. Dona wang'ono amapeza dona wang'ono wina yemwe ali wotchuka kwambiri kuposa iye. Oyandikana naye amapeza nyumba imene ikuoneka bwinoko kuposa yake. Mkazi amapeza mkazi wina atavala mwa njira ina yake, imene ikuoneka bwinoko kuposa momwe iye amachitira. Ndi china chake mwa ife chimene chikufunafuna kunjako china chake. Ndipo izo zikusonyeza kuti ndife otayika. Ife tikufuna kuti tipeze china chake. Icho chimene chiti chitifikitse ife kukhutitsidwa kumeneko. Chimene chiti chidzadzadzitse malo anjalawo mmenemo. Koma zikuoneka ngati ife sitingakhoze kuzipeza izo. Anthu okhalapo ayesera izo kupyola mmibado. Iwo anazilirira izo. Iwo anafuulira. Iwo anachita chilichonse chimene iwo amachidziwa momwe angachitire. Komabe iwo sanachipeze icho. Akuyendayenda uku ndi uko kudutsa mdziko. Potsiriza tsiku lina, ilo ndi tsiku lija pa Golgota, panali mmodzi yemwe anabwera pansi kuchokera ku ulemelelo. Mmodzi dzina lake Yesu Khristu, mwana wa Mulungu, yemwe anabwera kuchokera ku ulemelelo. Ndipo Golgota inapangidwa. Ilo linali tsiku limene mtengo unalipidwa. Ndipo funso la tchimo linakhazikitsidwa kwa nthawi zonse. Ndipo anatsegula njira ya kuchinthu ichi chimene ife tili kuchichitira njala ndi ludzu. Icho chinabweletsa malo akukhutitsidwa. Palibe munthu yemwe anayamba wakacheza pa Golgota nakaona apo momwe izo zinalili yemwe angakhoze kukhala chimodzimodzibe. Chilichonse chimene iye anayamba wachikhumba kapena kuchiyembekezera chimapezeka pamene iye afika pa malo amenewo. Ilo linali tsiku lofunikira kwambiri, ndipo chinthu chofunikira chotero. Ilo linagwedeza dziko. Ilo linagwedeza dziko. Momwe ilo silinayambe lagwedezedwerapo kale. pamene Yesu anafa pa Golgotha ndipo atalipira funso la tchimo. Dziko lochimwitsitsa ili linachita mdima. Dzuwa linalowa pakati pa tsiku. Linali ndi kulowelera kwa manjenje. Ndipo miyala inagwedezeka. Mapiri anang'ambika. Ndipo matupi akufa anatulukira kuchokera mmanda. Kodi ilo linachita chani? Mulungu anazifikisa pachimake pa Golgotha. Iye anachivulaza chinyama chija chotchedwa Satana kwa nthawi zonse. Sopano iye wakalali wa ukali kwa mbiri kuyambira hapo. Chifukwa izo zinabweletsa kuwala kwa ntundu wa anthu. Ndipo aliyense amadziwa kuti chinyama chovulazidwa ndicho choononga kwa mbiri. Chikukwawa chozungulira ndi nsana wake utathyoka. Sopano Satana anagwetsedwa pa Golgotha. Dziko lapansi linatsimikizira kuti zinali choncho. Mtengo waukulu kwambiri umene unayamba waperekedwapo. Ndipo mmodzi yekha yemwe akanakhoza kuwulipira iwo anabwera ndipo anadzachita izo pa Golgotha. Ndipo pamene mtengo waukulu unaperekedwa. Ndicho chimodzi cha zinthu. Mulungu anali akuchifuna icho. Panalibe munthu yemwe anali woyenera. Panalibe munthu anali wokhonza. Panalibe munthu akanakhonza kuchichita icho. Ndipo Mulungu anabwera mwini wake. Ndipo anadzapangidwa umunthu, anadzakhala moyo wa umunthu, pansi pa zikhumbo za umunthu. Ndipo anapachikidwa pa Golgotha. Ndipo pamenepo, pamene Satana ankaganiza kuti iye sakanakhoza kuzichita izo, iye sakanakhoza kupita napyola mu izo, iye anapita nabdutsa mu Getsemani. Ndipo yesero lililonse limene munthu aliyense anayamba wayima nalo. Iye anapita napyola mu ilo basi monga munthu aliyense. Koma iye analipira mtengo wake. Ndipo ndicho chimene chinadesa dziko lapansi. Chinali monga mankhwala okomoletsa kwa operation. Pamene adokotala amupatsa munthu mankhwala omukomoletsa, iye amayamba wamukomola. Iye asanati achite izo. Ndipo pamene Mulungu anapeleka operation kwa mpingo, dziko linkalandira mankhwala okomoletsa. Chilengedwe chinali ndi kuphupha. Palibe zodabwitsa. Mulungu munofu wa umunthu anali akufa. Ilo linali ola limene dziko linali litaliyembekezera. Komabe ambiri aiwo sanali kudziwa izo. Monga izo zililero, ambiri akuzifunafuna zinthu izi. Ndipo komabe iwo sali kuzizindikira izo. Iwo sakuizindikira njira yotulukiramo. Iwo akadalibe kufunafuna zosangalasa ndi zinthu za mdziko, kuyesera kuti apeze njira yawo yotulukiramo. Pakhala pali zikwangwani zambiri, zimene zinkalozera kutsiku limenelo. Mitunzi yotsogolera ya ikulu yambiri, imene inali itachita mtunzi motsogolera, ndi mwana wa nkhosa, ndi mwana wa ng'ombe, ndi nkhunda, ndi zinthu zonse izi. Komabe izo sikanakhoza kumasula izo. Izo sizikanakhoza kumasula kugwira kwa imfa uko, pakuti Satana anali nalo dziko lapansi. Miyala yomwe imene iye anayamba waendapo, chokwera ndicho tsika pa dziko lapansi. Ikuyaka moto wa sufule. Lusifala anali mwana wa mmawa. Ndipo iye ankaenda pa dziko lapansi, pamene ilo linali chiphala cha moto choyaka. Miyala yomweyo, yomwe inali itazizira. Pamene Yesu anafa pa Calvary, inageya utsi kuchokera pa dziko lapansi. Tengo umene unalipiridwa. Ndipo nsinga za Satana zinamasuka. Mulungu anayikanso mumanja a munthu njira yobwelerera kuchimene iye anali akuchiyembekezera. Iye samayenera kuti aziriranso. Anamenya pamene iye anathyola nsana wa Satana apo pa Golgotha, pupa la nsana wa tchimo wa matenda. Ndipo izo zikubweletsa chinthu cha chivundi chilichonse pa dziko lapansi, kubwelera mukukhalapo kwa Mulungu. Ndi machimo atakhululukidwa. Haleluya! Machimo athu akhululukidwa. Palibenso zakuti Satana azitichititsa chidima ife kwa Mulungu. Pali nsewu waukulu wapangidwa. Ilipo telefoni yaikidwa apo. Chilipo chingwe chakuulemelero. Zikumubweletsa munthu aliyense pakufikira nzere umenewo. Ngati munthu ali wodzadza ndi tchimo, izo zinamulumikiza iye palikulu. Iye akhoza kukhululukidwa tchimo limenelo. Osati izokokha, koma tchimo limenelo lalipidwa. Oh, inu simukusowa kumati sindine woyenera. Zedi inu simuli. Inu simukanakhoza kukhala muli konse. Koma mmodzi woyenerayo anatenga malo anu. Ndinu mfulu. Inu simukusowa kuti muziyendayenda panonso. Inu simukusowa kuti mukhale munthu wafunafuna zosangalasa kunja kuno pa dziko lapansi.
Pakuti pali kasupe wodzazidwa ndi magazi. Wotengedwa kuchokera mu mitsempha ya Emanuele. Momwe ochima amadziponyera pansi pakusefukirako. Amataya mabanga azolakwa zawo zonse. Inu simukusowa kuti mukhale otayika. Ulipo nsewu waukulu. Ndi njira. Ndipo iyo imatchedwa njira ya chiyero. Wosayera samadutsa pa iyo. Pakuti iye amabwera kukasupe poyamba. Ndiyeno iye amadzalowa mu nsewu waukulu. Iye anaswa mphamvu za Satana. Iye anatsegula zitseko za ndende ya Gehena. Kwa munthu aliyense yemwe anatsekeredwa mu dziko lapansi lino. Mu ndende. Kuopa kuti pamene iye afa, chimene imfa ikanati ikhale kwa iye. Pa Golgota, iye anatsegula zitseko za ndende izo. Analola wansinga aliyense kuti apite waufulu. Inu simukusowa kuti panonso muzingambidwa ngambidwa ndi tchimo. Inu simukusowa panonso kuti muzipereka ziwalo zanu kwa tchimo, kumwa, kusuta, njuka, kunena zaboza. Inu mukoza kukhala woona mtima, olungama, ndi olongoka. Ndipo Satana sangakhoze kuchita kanthu nazo, chifukwa inu mwachigwira chingwecho. Chingwe cha moyo, ndicho zikika mu thanthwe la mibado. Palibe kanthu kangakhoze kukugwedezani inu kwa ilo. Palibe mphepo zingakhoze kukugwedezani inu kwa ilo. Palibe kanthu osati ngakhale imfa iyo yomwe. Kuti ingakhoze kukulekanitsani inu kwa chikondi cha Mulungu. Chimene chili mwa Khristu Yesu. Ndicho chimene Golgota inatanthauza. Amuna omwe anali mu msinga anamasulidwa. Amuna omwe nthawi ina anali pansi pa mantha a imfa. Sangakhonze panonso kuyopa imfa. Munthu yemwe amafunafuna mzinda, umene umanga wake ndi upanga ndi Mulungu. Iye akhoza kumayenda pa nsewu waukulu, ndi kuyang'anitsitsa nkhope yake choloza kumwamba, chifukwa iye ali mfulu. Haleluya. Iye ndi owomboledwa. Iye sakusowa kuti aziyendayenda panonso, pakuti ilipo njira yodziwira ngati iwe ukulondola kapena ayi. Mulungu amatipatsa ife moyo. Machimo athu apita. Tsiku lija pa Golgota linalipira mtengo wake. Pamene ife tiona zonse izo, palibe chodabwitsa wandakatulo analemba. Pakati pa miyala yosweka ndi melengalenga yochita mdima, mpulumutsi wanga anaweramitsa mutu wake ndipo anafa. Kutsegula chotchinga kunawulula njira. Yakuzisangalalo zakumwamba ndi tsiku losatha. Abrahamu sankaswa kuti aziyendayenda aponso, kudutsa mdziko, kufunafuna mzinda. Ochimwa sakusowa kuti azidabwa panonso, ngati iye angakhonze kupulumutsidwa kapena ayi. Munthu wodwala sakusowa kuti azidabwa panonso, ngati iye angachiritsidwe kapena ayi. Kutsegula chotchinga pa tsiku lija pa Golgota, kunawululwa njira ya kuchigonjetso cha thunthu. Mulungu anatipatsa ife mphamvu za mzimu wake kuti tizikhala mwachigonjetso pa zinthu zonse izi. Akutifunsa ife kuti tizingokhulupirira izo. Zimene zinachitika pa tsiku lija la Golgota silinayambe lakhalapo tsiku longa ilo. Sipadzakhala konse lina longa ilo. Izo si zofunikira panonso. Mtengo walipiridwa. Ndipo ife taomboledwa. Mathokozo akhale kwa Mulungu. Ife taomboledwa. Inu simukusowa kuti muzidabwa za izo. Palibenso zingoganizira za izo. Izo zonse zinachotsedwa. Chotchinga chakokedwera mbuyo. Katani. Ndipo ife tayikidwa pa nsewu waukulu. Osati kuti tizidabwa panonso. Koma kuti tizikhulupirira. Ndikumangoyenda cha mtsogolo. Ife tiziyenda mpaka mukukhalapo kwa kukulu kwa Mulungu. Abrahamu ankadziwa, ndipo enanso ankadziwa, kuti pamene iwo anali kufunafuna mzinda, iwo ankadziwa kuti iwo anali wochokera kwina kwake. China chake chinali chitachitika. Iwo anali akukhala mu dziko lochitisidwa zanzi. Zivomezi zinabwera, mikuntho inabwera, nkhondo ndi kuphana, nkhandwe ndi mwana wa nkhosa zikudyana wina ndi mzake, kapena nkhandwe kudya mwana wa nkhosa, ndi mkango kudya ng'ombe. Izo sizikuoneka bwino. Pali china chake cholakwika. Iwa ankadziwa kuti panali china chake cholakwika. Anthu ndipo mbale kupa mbale. Bambo kupa mwana, mwana kupa bambo. Pali china chake cholakwika. Iye akumakalamba. Iye akumafa. Iye akunyalapo. Matenda alipa iye. Iye alimunsinga. Mitengo ikukula koma osati ya chisavundi. Iyo imafa. Mapili akumasintha. Nyanja zikuuma. Madzi akulephera. Pali china chake chalakwika. Ndipo iye ankafunafuna malo. Nzinda kumene izo sizinali kuchitika ukonso. Iye ankadziwa kuti ngati iye akanangokhoza konse kubwelera mukukhalapo kwa mmodzi yemwe anazipangitsa izo molondola. Iye akanakhoza kuyankhula na izo nazithetsa ndi iye. Oh, mwai wake, wochimwa, izo nzoti mmawa uno, kuti mudziwe kuti inu muli nayo njira tsopano. Tsiku lija pa Golgota linatsegula njira. Pakuti zonse, zomwe mbadwa zija zinkasaka, ndi kuzifunafuna. Golgota inapereka izo kwa inu mwa ulele. Inu mungazika nebwanji izo. Inu mungazika nebwanji izo, kuti mujowine chipembedzo. Inu mungazika nebwanji izo, kuti muloweze china chake malo mwa icho. Zosangalasa za mdziko. Bwanji osavomereza izo. Kutsegula chochinga, kukumubweletsa munthu kubwelera mukukhalapo kumene kwa Mulungu. Popanda chimo pa iye, la mtundu uliwonse, ndi kuyika njira pamaso pake, kwa chinthu chimene iye akuchifunafuna, kumwamba, ulemelero, mtendere, moyo wa muyaya, chilichonse chili pamaso pake pomwe. Tsiku limenelo linali kumenyedwa mwakupha kwa mphamvu ya Satana. Ilo linatsilizitsa chilichonse. Ndipo ine ndikukhonza kumuona iye apo. Iye anali mwana wa nkhosa wa mwideni. Kuchokera ku mthunzi woyamba omwe umene unabwera kwa izo. Pamene Abele mwachikhulupiriro anapereka kwa Mulungu nsembe yabwino kwambiri kuposa ya Kaini. Iye ayenera kuti anamangirira mpesa mozengeza khosi la mwana wa nkhosa. Kumukokwerezera iye kuthanthwe. Anatenga mwala mudzanja lake ngati lupanga. Ndipo anakokera mutu wake wa ung'ono mbuyo. Ndikukhapa, ndikumuchikwita iye, mpaka iye anafa. Ndipo ubweya wake unasambitsidwa ndi magazi ake omwe. Iye anasamba mu magazi ake, iwo unali mthunzi. Koma pa tsiku lija la Golgota, apo panalibe mwana wa nkhosa wa dziko la pansi lino. Koma uyo anali mwana wa nkhosa wa Mulungu. Yemwe anali kufa, akuvuvunyizika mu magazi ake omwe. Iye anachikitidwa, anakhapidwa, anamenyedwa. Analavulilidwa mate, kumenyetsedwa, kuombedwa kofi, ndi chilichonse ndi dziko. Ndipo magazi akuukha kuchokera mmangongo ake. Pamene mwana wa nkhosa wa Abele ankafa, iye anafa kuyankhula muchinenero chimene Abele sankakhoza kuchimva. Iye anali kulira. Ndipo pamene mwana wa nkhosa wa Mulungu anafa tsiku lija pa Golgota, iye anayankhula muchinenero chimene panalibe wina ankamumvetsa iye. Mulungu wanga, chifukwa chani inu mwandisiya ine. Iye anali mwana wa nkhosa wa Mulungu. Anadulidwa mzidutswa, anakhapidwa. Iye anali mwana wa nkhosa, kumene yemwe Abele anali naye mmalingaliro ake. Pamene iye anaona mbewu yolonjezedwa ya mkazi. Iye anali mwana wa nkhosa. Yemwe Danieli anamuona, yemwe anadulidwa kuchokera mphiri popanda manja. Iye anali gudumu mkati mwa gudumu kwa mneneli. Zonse zimene iwo anali ataziwoneratu zinapezana pa tsiku limenelo. Tsiku lija la Golgota. Ilo linabweretsa chinthu chachikulucho mmenemo. Ilo linathyola msana wa Satana. Choyamba ife tiyenera kufunafuna chimene tsiku limenelo linatanthauza. Chachiwiri ife tiyenera kuona chimene tsiku limenelo latichitira ife. Sopano, chimene ilo linatichitira ife. Sopano, chachitatu, tiyeni tiyangane pa chimene ife tiyenera kuti tizichita kwa tsiku limenelo. Kodi ife tiyenera kuti tizichita chiyani? Choyamba, ife tiyenera kumayangana kwa ilo. Pakuti ilo ndi tsiku lalikulu. Lalikulu kwa mbile la masiku onse. Mtengo wa chimo unakwaniritsidwa. Mphamvu ya Satana inatholedwa. Ipo tsopano, ife tikufuna kuti tione chimene ife tiyenera kumachita pobwezera. Tsopano pobwezera. Pamene Yesu anafa pa Golgota. Pa Golgota tsiku lija. Iye sikuti anangopereka mtengo wa machimo athu. Koma iye aponso analipira mtengo. Ndipo anakonza njira kuti ife tizikonza kumamutsatira iye. Pakuti ife, monga ama Adamu okugwa amene aomboledwa, monga mzimu unkamutsogolera Adamu. Adamu oyamba, mwa mzimu. Omwe unali nao ulamuliro pa chilengedwe chonse. Ndiye ife, Adamu wachiwiri, kapena anthu apa dziko la pansi, amene aomboledwa ndi Kristu. Kuyambira pa tsiku la Golgota, tikhoza kumutsatira iye. Sopano, pamene iye anafa pa Golgotha, iye anapanga njira. Iye anaupereka mzimu, mzimu woyera. Umene unautumiza iwo nubwelera ku dziko lapansi. Kwa inu ndi ine kuti tizikhala nawo moyo. Ndicho chimene Golgotha imatanthauza kwa ife. Kuti tizimutsatira iye. Choyamba, kuyang'ana kwa iyo. Kuona chimene iyo inatichitira ife. Ndipo tsopano, kodi ife tiyenera kumachita chiyani kuyang'ana kwa izo. Kodi inu ndi ine tiyenera tizichita chiyani. Sopano, ife timati, chabwino, ine, ndikuziyamikira izo. Izo nzabwino kwambiri. Koma ife tiyenera kuti tizivomereza izo. Ndipo kuti tizivomereze izo, ndiko kuvomereza umunthu wake. Kristu, muntima watu. Ndiye ndife afulu kwa chimo. Chotelo palibenso unyolo wa chimo ukulendewera pa ife konse. Mulungu, basi ngati kuti ife sitinayambe tachimwapo. Nsembe yangwiro inatipanga ife angwiro. Pakuti Yesu anati, kalani inu chotelo angwiro, ngakhale monga Atate wanu kumwamba ali angwiro. Ndiye, palibenso zina zoti zingachitidwe. Koma ife tapangidwa angwiro mukukhalapo kwa Mulungu. Sopano, apo ndipamene ife timatayira malo athu. Ngati ife sitiyang'ana, ife timayesera kumayang'ana mbuyo, kuchimene ife tinali. Ndipo pamene ife tikuyang'ana mbuyo, kuchimene ife tinali, nsembe sikutanthauza kanthu kwa ife. Oh, kodi inu simukukhoza kuziona izi mpingo. Ine sindikanati ndiyesere ntchitoyo. Ine sindingathe. Ndipo ngakhalenso inu simungakhonze. Palibe chifukwa choyesera. Ndinu otayika poyamba pomwe. Utali wonse ngati inu mukuyang'ana kuzimene inu mwachita. Koma musati muziyang'ana kuzimene inu mwachita. Ziyang'ana ni chimene tsiku lija pa Golgotha linachita kwa inu. Ilo linalipira mtengo wanu. Ilo linakhazikitsa funso. Machimo anu ali monga kapezi. Iwo ndi oyera ngati chisanu. Ofira ngati magazi, oyera ngati ubweya. Ndiye inu mulibe chimo ayi. Inu ndinu mwangwiro opanda chimo. Zilibe kanthu zomwe inu munachita. Kapena zimene inu muchita. Inu mukadali opanda chimo. Utali wonse ngati inu mwamulandira Yesu Kristu ngati mpulumutsi wanu, machimo anu akhululukidwa. Chilichonse chimene chakhululukidwa tachotsedwapo ndi kuiwalidwa za icho. Ndiye kodi izo zimachita chiyani? Izo zimakupatsani inu pambuyo pa chikhalidwe chimenecho mzimu wake. Kuti muzimutsatira iye, ndi kumachita monga iye ankachitira, kwa ena amene akutsatira apo. Iye anali munthu mmodzi yekha, munthu wangwiro. Iye anapereka moyo wake, ndipo iye anapanga chitsanzo kwa inu. Tsopano, kodi ife tiyenera kumachita chiyani? Tsopano, chinthu choyamba chimene ine ndikufuna kuti ndinene, ndicho, Yesu sankadzikhalira moyo kwa mwini wake. Moyo wake unaonongedwera kwa ena. Izo ndi mwangwiro moyo wa muyaya. Pamene inu mukunena kuti inu mumapita kuchalichi. Ndipo inu mumachita zinthu zabwino. Izo ndi zabwino. Koma pamene inu mukukhala moyo wanu kwa inu eni, inu mulibe moyo wa muyaya. Moyo wa muyaya ndi kukhalira moyo ena. Izo zinatsimikizira icho pamene izo zinafika kwa mwana wankhosa wa Mulungu. Iye anakhala moyo, ndipo anali nawo moyo wa muyaya, chifukwa iye sanali kudzikhalira moyo yekha. Iye ankakhalira moyo kwa ena. Po inu mumalandira moyo wa muyaya pakulirandira tsiku limenelo. Ndipo inu sumumadzikhalira moyo nokha apanso, inu mumakhalira moyo ena. Wina wake anati, inu mungakonze bwanji kuima nkumalola aliyense kumakutchani inu maina oyipa chotero. Inu sumumadzikhalira moyo nokha, inu mumakhalira moyo ena kuti mukhonze kumuombola munthu ameneyo. Inu mumakhala ana ake. Ndipo vuto la izo ndilo kuti mpingo wa iwala kuti iwo anali ana ake. Inu ndinu ana ake. Inu mukutenga malo a Kristu. Inu ndinu ana ake. Chotero musati muzizikhalira moyo nokha. Zikhalirani moyo ena. Chabwino mbale Branham. Ine ndikhoza kumukhalira moyo mbale uyu chifukwa iye ndithu ndi munthu wabwino. Sindi izo izo. Zikhalira moyo munthu uyo yemwe amakuda iwe. Zikhalira moyo munthu uyo yemwe akhoza kukupha iwe ngati akanatha. Ndi zomwe iwo anachita kwa iye. Iwo anamupha iye. Ndipo iye anafa kuti iye akhoze kuwapulumutsa iwo. Ndiwo moyo wa muyaya. Pamene inu muzitengera izo muchifuwa chanu, inu mukuyang'ana kumwamba tsopano. Koma inu mumapereka nsembe zinthu zanu zomwe kuzisiya izo. Monga nkhosa imaperekera ubweya wake. Inu mumayang'ana mtsogolo cha ku Golgotha. Ine ndikuyembekeza izi zikuthandizani inu kuti mufike mumalo. ndichimene kachisi, ndichimene anthu onse ayenera kuti azichita. Ndikupeza chimene inu muli, ndichomwe chili cholinga. Mpingo, sikupita kumpingo kukangoseweretsa zoimbira, kuimba nyimbo. Mpingo ndi malo okonzedwerako. Chiweruzo chimayambira ku nyumba ya Mulungu. Ife tiyenera kumadziwerengera tokha akufa. Ndi amoyo kwa Khristu. Ndiye iye anapanga njira kuti ife tizikhoza kumadzipereka tokha nsembe kutumiki wake, kuti tizimutsatira iye. Ngati ife tikumutsatira iye, ife tikukhala moyo umene iye ankakhala. Izo nzodabwitsa. Yesu ananena, ndipo anayankhula za izo. Ndiloleni ine, ndingokupasani inu zobwereza pang'ono pa izo. Mvetserani mwatcheru. Musati muziphonye izi. Yesu anati, pa tsiku limenelo, iye akanati adzawalekanitse anthu, monga nkhosa ndi mbuzi. Ndipo iye akanadzanena kwa mbuzi, imani kumbali ya kumanzere. Ndi kwa nkhosa, imani kumbali ya kumanja. Ndipo iye ananena kwa mbuzi, chokali kwa ine, chifukwa ine ndinali wanjala, ndipo inu simunandijetse ine. Ine ndinali mundende, ndipo inu simunadzandichezere ine. Ine ndinali wa maliseche, ndipo inu simunandiveke ine. Ine ndinali wa ludzu, ndipo inu simunandipatse ine okumwa. Ine ndinali kudwala, ndipo inu simunadzandichezere ine. Chotelo, chokani kwa ine. Ndipo kwa nkhosa, iye anati, ine ndinali wa njala, ndipo inu munandijetsa ine. Ine ndinali wa maliseche, ndipo inu munandipatsa ine chovala. Ine ndinali wodwala, ndipo inu munatumikira kwa ine. Ndipo zindikirani, musati mulephere kuzimva izi mpingo, zisungeni izi mu mtima wanu, kwa nthawi zonse. Izo zinkachitidwa chotelo mosaganizira. Anthu samazichita izo ngati mzere wa ntchito. Munthu yemwe angakupatse iwe china chake, kapena china, chifukwa iye ayenera kuti achite izo. Munthu yemwe amakudyetsa iwe, chifukwa iye ayenera kuti azitero. Iye ali ndi lingaliro la kudzikonda. Izo ziyenera kumakhala moyo wanu omwe, mchitidwe wanu omwe. Izo zinali zodabwitsa kwambiri kwa nkhosa izi. Mwakuti iwo anati, Ambuye, ndiliti pamene inu munali anjala, ndipo ife sitinakudyetseni inu. Ndiliti pamene inu munali anjala, ndipo ife tinakudyetsani inu. Ndiliti pamene inu munali wa maliseche, ndipo ife tinakupatsani inu zovala. Ndiliti pamene inu munali wa ludzu, ndipo ife tinakupatsani inu okumwa. Ndiliti pamene inu munali kudwala, ndipo ife tinatumikira kwa inu. Izo zinali chotelo mosadzipangitsa kuchokera mu chikondi. Moyo wanu wokha umene unkakhala mwa iwo. Mulungu, alolere anthu aone chimene Gologota inatichitira ife. Mosadzipangitsa choncho. Ndiliti pamene inu Ambuye, ife sitinazidziwe konse izo. Yang'anani chimene Yesu anatembenukirako. Ndikuti, mochuluka momwe inu munachitira kwa awa, inu mukachitira izo kwa ine. Moyo opanda kudzikonda, osati ganizo lachiwili, osati kuti uziganizira za izo. Koma iwe uliwakufa kwambiri kwa zinthu za mdziko muno. Ndipo wa moyo kwambiri mwa Khristu, ndiwo yenda kwambiri pansewa ukulu. Mwakuti zinthu izi, zakukhala chinthu chosazipangitsa. Iwe umango zichita izo, osati kumati, chabwino tsopano, Ambuya akufuna kuti ine ndizichita izo. Sizimenezo ayi, iwe wangokhala gawo la iye. Mzimu wake uli mwa iwe, ndipo iwe ukumachita momwe iye ankachitira. Ah, zimvetseni izi. Ilipo njira yomwe imaoneka yolondola kwa munthu, koma mapeto ake ndi njira ya imfa. Si wonse amene amanena Ambuye Ambuye ati adzalowe umo, koma iwo amene amachita chifuniro cha Atate anga. Kuchokera mu mitima yawo basi, momasuka basi. Tsopano, tsiku lija pa Gologota linalipira mtengo umenewo, kuti ife tikhoze kukhala mwa njira imeneyo. Osati kuti inu mukudziwa Jones wa Masiye nthawi ina anali, iye malasha ake anamuthera. Ndipo ine ndinapita ndikukamugulira iye malasha enu. Ine ndikukuuzani inu, ine ndinamuona mbale yemwe ankasowa suti ya zovala. Ndipo ine ndinapita ndikukamugulira iye suti. Mulungu adalitsike, ndine Khristu. Oh my. Iwe odzikonda, osauka, munthu wamvetsa chisoni, iwe ndi wachinyengo. Usati uzilo la dzanja la manja, kumadziwa chimene la manzele likuchita. Ngakale kuti la manzele, kumadziwa chimene la manja likuchita. Basi mosa zipangitsa, wakufa mwa Kristu. Mpaka iwe nkumachita izo muli monse. Ndichikhalidwe chako, ndizo kupanga iwe. Iwe umazichita izo muli monse. Iwo ndi moyo basi, umene ukukhala mwa iwe. Ndiwo odzipeleka kwa thunthu kwa mzimu umenewo. Ndipo iwo umangodzikhala wokha mwa iwe. Oh, inu mumamverera mzimu wodala umenewo, moyo umenewo. Si ina amene ndili moyo, anatero Paulo. Koma Kristu ali moyo mwa ine. Basi mosa zipangitsa chomwecho. Chabwino, ina ndikukuzani inu mbale Branham. Ife ndife a Kristu pano. Ife timawathandiza anthu awo. Ife timawathandiza anthu awo. Oh my. Manyazi pa inu. Icho si Chikristu. Chikristu ndicho kumangozichita izo mosa zipangitsa. Izo nzoti zizichitidwa. Ndipo iwe umango iwala za izo zonse. Ine sindiri. Kupita nkukachita izo. Kristu anangopereka kwa thunthu moyo wake kwa Mulungu. Iye anadzipereka yekha ngati wantchito wa pagulu aliyense kwa anthu. Iye anapereka moyo wake mwaulere. Iye sankaso kuti achite izo. Iye sana achite izo mong'ung'uza. Iye sana ati, sopano abale, inu nonse muyenera kuti muziganiza mochuluka za ine. Chifukwa ine ndabwera kudzakuferani inu. Iye sana nene konse mau za izo. Iye anafa muli monse. Chifukwa uyo anali Mulungu mwa iye. Ndi Mulungu mwa inu. Ndi Mulungu mwa ine. Ye mwa matipangitsa ife kuyang'ana pa ena. Nkosa kumbali imodzi. Mmodzi wa iwo adzati. Chabwino. Ambuye ine ndinachita izi. Ndipo ambuye ine ndinachita izo. Iye anati. Chokani kwa ine. Ino chita kusaweruzika. Ine sindinkakudziwani nkomwe inu. Ngati mpingu nga konze kose kufika kuzona za chikhazikitso izo. Izo si china chake chimene iwe umayesera kumachichita. Iwe umazichititsa weka kuti uchichite. Ndi china chake chimene chimabadwira mwa iwe. Ndikhulukireni ine abwenzi anga achi Pentecoste. Ine ndine wachi Pentecoste. Koma abwenzi anga achi Pentecoste. Afika pamalo pamene pamayenera pakhale nyimbo zaliwiro kwambiri. Kumenyetsa kwa gululina. Kapena kuomba mmanja. Kapena nkhocho. Kuti zibwelese kufuwa. Iko ndikutengeka chabe. Iwo amasewera mabandi asanapite ku nkhondo. Iwo amawafikitsa anthu mukutengeka kwa nkhondo. Ine ndimakhulupirira mukuimba. Ine ndimakhulupirira mukuomba mmanja. Koma ine ndimakhulupirira mu zinthu izi. Ndiko kulondola ndende. Ife tiyenera kumakhala nazo izo. Koma inu mwasiya zinthu zazikulu zosapangidwa. Ndi moyo wodzipereka wekhawo. Kuti Mulungu amakhala mwa iwe. Mosa zipangitsa kumachita izo zomwe zili zolondola. Chifukwa ndikulondola. Kumango pitiliza. Osaganiza nkomwe kanthu kokhudza izo. Kumango khala moyo wa izo. Ndiye penyani. Iwe umaona zomwe zikuchitika. Iwe basi. Iwe suma. Iwe uli pansewu waukulu. Ndi chimene Gologota inatanthauza kwa iwe. Pansewu waukulu. Unatseguka tsiku limenelo kwa iwe. Sopano. Sopano kumbukirani. Iwe sungakoze kukhala mwateka mbuzi ndi mwateka nkhosa. Izo sizingati zisakanizikane. Sopano alipo anthu ambiri omwe amati. Inde, inu mukudziwa chiyani. Ife tilinalo bungwe mugulu lathu. Ife timathandiza osauka. Ife timachita izi. Izo zonse nzabwino. Koma inu mukuomba lipenga lanu pa izo. Iwe sumachita choncho. Inu mumachita zithandizo zanu mwanseri. Yesu anatero. Chosa zipangisa basi. China chake kwa inu. Zosa churuka kuposa kupita kukatenga madzi okumwa. Ndinu aludzu. Ngati munthu winayo ali waludzu, inu mumaganiza za iye aponso. Chosowa cha munthu winayo. Inu mumaganizira za iye, mofanana monga inu munga chitire ndi zosowa zanu zomwe. Ndipo simumachita kupeleka chidwi kwa izo. Inu mungo kala moyo izo. Sopano, inu simungakoze kukhala mwateka nkhosa ndi mwateka mbuzi. Chotero ngati inu mukuti, chabwino, mpingo watu ulinalo bungwe, ife timapeleka kwa osauka. Ndipo ife timachita izi, timachita izo, ndipo timachita zinazo. Ngati inu muka nakala nazo izo popanda zinazo, moyo wa Kristu mwa inu, inu basi mwa nteladi mukuzichita izo mwa chabe. Yesu, Paulo ananena, 1 Korinto 13, ngakhale ine ndingapeleke katundu wanga kuti ndizidyetsa osauka. Ndikulola thupi langa liotchedwe ngati nsembe. Izo sizindipindulira ine kanthu. Sopano izi ndi zolimba. Koma ndichoonadi. Inu muyenera kubwera kuchoona chimenecho. Kuzindikira chimene Gologota inakuchitirani inu. ife timayangana pa iyo ndikuti oh inde izo nzabwino izo sindi izo ngati mwana wa Mulungu uja anachita kupita ku Golgotha kukapa chikidwa mwana aliyense amene abwera ayenera kuti azipita ku Golgotha iye ayenera nayenso kumakhala nayo Golgotha imuyenera kumakhala nalo tsiku la Golgotha ilo ine ndiyenera kuti ndikhale nalo tsiku lijala Golgotha ilo linatesa funso la tchimo osati kugwira na chanza ndi mlaliki osati kugwedezeredwa mu mpingo osati kubwera umo mwachikalata osati kubwera umo mwakudzinenera koma kubwera umo mwakubadwa iye sanapereke konse chikalata iye sanapereke konse kuzinenera iye anapereka kubadwa ndimomwe ife timabwerera mmenemo ndiye kuyambira pamenepo mosazipangisa ife tikukhala mmoyo wa Chikristu tsopano ndemanga ina mwateka mbuzi, mwateka nkhosa. Iwo alibe chinthu choterocho. Sindinu mwateka mbuzi, ndi mwateka nkhosa. Inu mwina ndinu mbuzi, kapena nkhosa. Sopano, ngati inu mkungochita zinthu zabwino, ndipo mkumaganiza kuti inu, mungakalowe umo ndi zimenezo, ndiye sibwenzi kutakhala kuli tsiku la Golgotha. Lamulo linapeleka ilo. Koma pokhala kuti izo zinatengera tsiku la Golgotha. Linali kuti libweletse izo umo, kuti ife sitikanati tingokhala mamembala ampingo, koma kukhala ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ndi chimene tsiku la Golgotha linali, ndi chimene ilo linatanthauza kwa inu, kuti inu muzikhoza kumachita ndi kutsatira ndi kumachita monga Yesu. Tsopano, tsinje sumayenda chokwera ndi chotsika pa nthawi yomweyo. Mtsinje umangoyenderera njira imodzi, ndipo mzimu wa Mulungu umangoyenderera njira imodzi. Iwo sumasakaniza zinthu nawo. Umayenderera njira yomweyo. Penyani Yesu potseka. Yesu anati, chito zimene ine ndikuzichita, inunso muzidzazichita. Ndipo zazikulu kuposa izi, inu muzazichita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Ine sindikunena izi mochuluka kwambiri kwa mpingo pano, inu mukumvetsa. Koma mauthenga awa akujambulidwa. Makumi ama 100 amamvera iwo kuzungulira mdziko. Ine ndati ndiyankhe funso limenelo kwa otsutsa pakali pano. Ine ndakhala ndikuwuzidwa kowirikiza. Kuwuzidwa. Iwo ankati, bwanji inu mumakhulupirira Baibulo? Yesu anati, chito izi zimene ine ndikuzichita, inunso muzidzazichita. Ndipo zazikulu kuposa izi, inu muzidzachita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Mungakhoze kukhala oyipa chotani bambo. Inu mungalowerere motalikira chotani kuchoka kuzindikira za mumtima. Ndi luntha lanu la za Mulungu. Ndi lingaliro lanu la kudziwa kwa chilichonse. Abwenzi anga chisomo ndotayika. Kodi inu simungakhoze kumvetsa kuti Baibulo ili limatanthauzilidwa mwa uzimu. Yesu anawathokoza Atate kuti iye anabisa izo kwa ophunzira ndi ochenjera ndi anzeru ndi aluntha ndipo aziziululira izo kwa makanda amene angati abwere ku Golgotha. Tsopano penyani. Yesu anati, tapenyani momwe iye ananenena izo. Chito zimene ine ndikuzichita, iye akuzichita izo pakali pano. Chito zomwe ine ndikuzichita tsopano, kuchiritsa odwala, kuukitsa akufa, kutsegula maso akhungu. Chito izi, inu muzidzazichita inunso. Inu muzidzachita izi, ngati inu mukukhulupirira mwa ine. Inu muzidzachita ntchito izi. Ndiyeno zazikulu kuposa izi, inu muzidzazichita, pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Kanthawi pang'ono, ndipo dziko silidzandiona ine kenanso. Komabe, inu muzindiona ine. Ine ndikhala ndili ndi inu, ngakhale mkati mwanu, mpaka ku mapeto a dziko. Ine sindidzakusiyani inu osatonthozedwa. Ine ndiwapempha Atate, iye adzakutumizirani inu mtonthozi wina. Yemwe ali mzimu woyera. Yemwe dziko silingakhoze kumulandira. Komabe inu mukhoza kumulandira iye. Tsopano zindikirani. Chito zazikulu zinali kukhala ndi mphamvu mu mpingo. Osati kokha kuti muzichiritsa odwala ndi pemphero, kutulutsa ziwanda ndi pemphero, koma kupereka moyo wa muyaya kwa okhulupirira. Zimu oyera unali kudza, ndipo unaperekedwa mʼmanja a mpingo kuti uzipereka moyo. Oh, ndicho chimene Golgotha inkatanthauza. Iyo inawatenga amuna okugwa, amuna ndi akazi otsika mchikhalidwe, ndi kuwakwezera iwo pamalo, kuti akhale ana amuna ndi akazi a Mulungu. kuti azichiritsa odwala ndi kumapereka moyo wa muyaya pakupereka mzimu woyera kwa okhulupirira omvera. Amuna amene nthawi ina anali osakhulupirira kupangidwa kukhala okhulupirira ndi kumapereka moyo wa muyaya wa mzimu. Ndizazikulu motani kunena kuti mkazi wodwala uyu yemwe wagona apa ine ndikhoza kupemphera pemphero la chikhulupiriro ndipo iye achiritsidwa. Ndicho chinthu chachikulu, icho ndi chimene iye anali kuchichita apo. Koma anati zazikulu kuposa izi, inu muzizachita. Ine ndidzakupatsani inu mphamvu osati kokha kuti zimutse iye kwa kanthawi, koma kuti zimupatse iye moyo wa muyaya umene uti udzakhale wa muyaya kwa nthawi zonse. Anthu osauka akhungu omvetsa chisoni, mumaziphonya chotani izo? Kodi inu simukuona chomwe chinthu chachikulu chili? Icho nchinthu chachikulu kwambiri chimene chinayamba kuchitikapo konse, chinali kupereka moyo wa muyaya kwa anthu. Kodi moyo wa muyaya ndi chiyani? Moyo umene iye anali kuwukhala, moyo umene unali mwa iye kupereka iwo kwa ena. Kodi munthu angakhoza kuchita izo? Mwana wa Mulungu akhoza. Yesu anati machimo aliwonse amene inu muwakhululukira kwa iwo akhululukidwa, machimo aliwonse amene inu muwasunga kwa iwo ali osungidwa. Tsopano apa ndi pamene mpingo wa Katolika ndi yambiri ina inapanga kulakwitsa kwawo kwakukulu. Iwo amatuluka ndi kumakati, ina ndikukukhululukira iwe machimo ako. Sizinali zimenezo. Ankafikisa chotani machimo kuti akhululukidwe mu Baibulu? Petro anayankha funso limenelo pa tsiku la Pentekoste. Iwo anati, ife tingachite chiyani kuti tipulumutsidwe? Ife tingakonze bwanji kuchipeza ichi chimene inu muli nacho? Iye anayala malangizo. Iye anawawuza iwo choti achite. Iye anati, labani mmodzi aliyense wa inu kwa Mulungu ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Zachiyani? Chikhululukiro cha tchimo lanu. Izo ndizo ntchito zazikulupo. Ndi angati alaliki inu mmawa uno? Ndi angati a inu mkumvetsera kwa mawu anga pa tepi ya magineto muli kulolera kuti mupite ku Gologota mmawa uno? Ndikukaona zomwe Mulungu anakuchitirani inu kumeneko. Ndikusiya tizikhulupiro tanu ta chipembedzo. Ndikumalalikira uthenga. Haleluya! Izo zili mmikono yanu tsopano. Kodi inu muchita nazo chiyani izo? Kulapa ndi kukhululukira kwa machimo kuyenera kuti kuzilalikidwa mu dzina lake kwa dziko lonse kuyambira ku Yerusalemu. Haleluya! Ulemerero ndi inu apo. Kodi Gologota amatanthauza chiyani kwa inu? Kodi tsiku limenelo linachita chiyani kwa inu? Kodi ilo linakhutitsa inu ndi za Mulungu zina? Kodi ilo linakupangani inu amalaya otukumuka? Kapena kodi ilo linakupangani inu Mkhristu wogulitsidwa? Haleluya! Chimo litakhululukidwa. Chito zazikulu zoposa izi inu muzizazichita. Inu mukuona amene ma inu ali si choncho? Inu nchito zazikulu kuposa izi, kukhululukira machimo mu dzina la Yesu Khristu. Koma kudzera tizikhulupiriro ndi zipembedzo ndi zina zotero zakumangirirani inu pansi mpaka pamalo amene inu mukutumikirabe dziko. Ndiwuzeni ine munthu aliyense, ndiwuzeni ine mkazi aliyense angakhonze kubwera ku Gologota ndi kumayesa kuti akhale wamkulu wina wake chifukwa wina ananena china chake. Ndiwuzeni ine pamene inu mungakhonze kuyangʼana mu nkhope ya Gologota, mukuwala kwake kolondola tsiku lija mu Gologota. Inu mungakhonze bwanji kukhala ndi tsiku lanu pa Gologota ndi kutulukapo ndi malaya otukumuka? Inu mungakhonze bwanji kutuluka muli chidole cha bungwe lina lake? Ndikumakalalikira tiziphunzitso tina topangidwa ndi anthu. Chifukwa chiyani iwe sikuchepetserani inu ku mawu a Mulungu? Ngati inu mutati mupite konse uko, inu mungabwereko ochepetsedwa. Inu mungafune bwanji kukhala china chake chachikulu mu bungwe lanu ndi nthenga muchipewa chanu pamene Yesu Khristu mwana wa Mulungu anadzichepetsa yekha mpaka kuthupi lotchikhwitidwa, mpaka ku nkhope yolavuliridwa, mpaka na manyazi ndi chinyozo? Ndipo iwo anamuvula zovala zake ndi kumupachika iye pamaso pa dziko osasamala manyazi. Inu mungakhonze bwanji kupita ku Gologota ndi kubwerako muli chilichonse chosiyana ndi chimene iye anali? Chonyozetsedwa cha manyazi. Oh, inu mukuti iwo andikankhako ine, asiyeni iwo akankhe. Khalani nalo tsiku lanu pa Gologota. Mulungu akhala nayo njira yake ndi inu. Ndiloleni ine ndibweleze izo kachiwiri. Khalani nalo tsiku lanu pa Gologota. Mulungu akhala nayo njira yake ndi inu. Tiye ntipemphere.
Lord,
Ambuye.
God.
Oh, Mulungu.
Take us all up to Calvary just now.
Titengeleni ife tonse ku Golgotha pakali pano. Tiloleni ife tichoke kwa ife eni. Ambuye. Manha anthu, manha chimene wina wake ati azinena. Bwanji dziko lonse linkamuseka iye. Linkamunyoza iye. Koma iye anali womvera mpaka imfa. Iye anali womvera mpaka kuchititsidwa manyazi. Iye anali womvera ngakhale pansi pa boma la chitaganya. Ndipo ife tikuzindikira kuti pamene Satana anakantha dziko la pansi lino, iye anakhala olamulira ndi ulamuliro mu dziko lino. Iye anachitira umboni zomwezo pamaso pa Ambuye wathu. Ndipo anati, maufumu awa ndi anga. Ine ndimachita nawo iwo chimene ine ndimafuna. Ndipo ife tikuzindikira kuti kuyambira tsiku lija mpaka lino, dziko lino, pansi pa tembelero. Lakhala likulamulidwa ndi mmodzi yemwe analitembelera ilo. Koma Mulungu. Oh Mulungu. Ife tikutumikira ufumu umene uli wosatembeleredwa. Atate Mulungu. Kudabwitsa kwake. Kuti inu mwachita zinthu zina zazikulu mu chithunzi cha mdziko lero. Kulola zithunzi zazikulu izi, monga malamulo kumi, ndi zina zotero, zitulukire kuwalola amuna ndi akazi azione. Amene saka na koza ngakhale kudesa chitseko cha mpingo, koma kuwalola iwo aone zomwe izo zili. Njira ya Mulungu ndi njira yokanidwa ndi dziko. Chifukwa ife tili monga, ife timapita ku Russia, pansi pa chikomunisi. Ife tili mu dziko lino, koma ife sitili a dziko lino. Ife tapita ku Golgotha. Ife tadzipa chikatoka, chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Kuti tikakhale amodzi ake, zilibe kanthu zomwe dziko likunena. Ife tikutenga njira ndi onyozeka apang'ono Ambuye. Ife tikupitabe mpaka kuchiukitsiro. Ndipo ife tikukhulupirira kuti izo zikhala posachedwa apa. Ambuye, mpaka pamene ife titi tidzaukitsidwe, mkalowa mu ufumu umene uti udzalande dziko lino. Monga Daniele anaoneratu izo. Ndipo anaswa dziko lonse, kukhala Mungu pang'ono, ndipo mphepo inaukupiza iwo padwale la chilimwe. Koma phiri, mwala unakula, nukhala phiri lalikulu, limene linaphimba dziko lapansi. Mwala umenewo udzabwera. Oh Mulungu. Ife tikufuna tikhale gawo la izo. Tiloleni ife tidzikane tokha. Tinyamule mtanda wathu pa tsiku. Kukhalira moyo Kristu. Kukhalira moyo ena. Pelekani izo Ambuye. Patakhala ena pano mmawa uno, ndi omwe samudziwa iye ngati mpulumutsi. Ndipo akanafuna kuti akumbukilidwe mu pemphero lotseka. Ndipo mukanafuna kuti ili likhale tsiku lanu la Golgotha. Kodi inu mungakweze manja anu ndi kuti mundipempherere ine mʼbale Branham. Ine ndikufuna kuti ndimudziwe iye ngati mpulumutsi wanga. Mulungu akudalitse iwe, nyamata wang'ono, wina wakenso. Mulungu akudalitseni inu, mʼbale wanga kumbuyo uko. Kodi pangakhale wina wakenso. Akuti ine ndikufuna kuti ndimudziwe iye. Ine ndikufuna ili likhale tsiku la Golgotha kwa ine. Ine ndili odwala ndi otopa. Mchanchito yanji kuti ine ndizivutikira kuno pa chinthu chomwe chimene ine ndinabadwira kuti ndizichichita. Ine ndinabadwira kuti ndikhale mwana wa Mulungu. Ndipo ndine pano kugwiritsitsa ku zinthu za mdziko. Mulungu, ndiloleni ine kuti ndipachikidwe lero. Ndiloleni ine ndizipachike lero. Ndekha ndi malingaliro anga kuti ine ndizikhoza kumakhala moyo ndi Kristu. Ndikukhalira moyo ena. Zilibe kanthu zimene iwo angayesere kumandichitira ine, kumandiseka ine, ndikumandizunza ine, ndikumanena zoyipa zonse munditsutsa ine. Ndi zinthu. Ndiloleni ine basi mozichepetsa ndiziyenda mopitilira. Ndi wofatsa monga mwana wankhosa. Monga iye anachitira. Ndipo tsiku lina iye walonjeza kuti adzandiukitsa ine kachiwiri pa tsiku lotsiriza. Ine ndikuyang'anira tsiku limenelo. Kodi pangakhale manja enanso akupita mmwamba? Mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko. Ndi inu. Chabwino. Ena onjezera. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Ena onjezera. Ife tisanati tipemphere. Atate athu akumwamba. Izo zinanendwa kuti pamene Petro analalikira pa tsiku la Pentekoste, onse omwe anakhulupirira anaonjezekera ku mpingo. Iwo moonadi anakhulupirira ndi mitima yawo yonse. Anthu awa amene angokweza kumene dzanja lawo, ine ndikukhulupirira kuti iwo akhulupirira ndi mtima wawo onse. Ndipo ngati iwo atero, pali dziwe la madzi likuyembekeza pano. Iwo akufuna machimo amenewo akhululukidwe.
pali wina pano yemwe akhoza kuwabatiza iwo mu dzina limenelo. Ndipo dzina lokhalo lomwe lilipo pansi pa kumwamba linaperekedwa pakati pa anthu kuti ife tiziyenera kumapulumutsidwira.
Pakuti monga ine ndinabwerezera lemba mphindi pang'ono zapitazo kuti kulapa ndi kukhululukira kwa tchimo kuyenera kumalalikidwa mu dzina lake kwa dziko lonse kuyambira ku Yerusalemu. Ndipo ku Yerusalemu pamene kulapa ndi kukhululukira kwa tchimo kunalalikidwa, mtumwi anawawuza iwo za malemba ndipo anati iwo ayenera kulapa choyamba ndiyeno nkubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Iyo inali ntchito ya mlaliki kuti ayichite kuti iwo alape ndipo iye kuti awabatize iwo kwa chikhululukiro cha tchimo lawo. Machimo onse amene inu muwakhululukira kwa iwo akhululukidwa, machimo onse amene inu mwasunga kwa iwo asungidwa. Atate, dziko linayamba bwanji kusokonezeka konga iwo ali nako? Chifukwa chiyani osakhulupirira uthenga ophweka? Ndipo iwo mpaka akubweretsamo izo kuti izo zilowe m'malo. Mayina abodza, maubatizo abodza, maubatizo a mzimu woyera abodza, kugwirana chanza ndi atumiki, kugwiritsa ntchito maudindo a Atate, Mwana, mzimu woyera, zomwe sizili konse mu malemba. Chikalata chopangidwa ndi amuna a Chiroma osati chiphunzitso cha Chikhristu palibe paliponse mu Baibulo. Kukhululukira kwa machimo sikungakhonze kukhululukidwa kupyolera mu maudindo koma kupyolera mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano Atate, ife tikudziwa izo nzosatchuka kwambiri, njira zanu zakhala nthawi zonse mwa njira imeneyo, koma mulole amuna ndi akazi m'mawa uno abwere ku tsiku limenelo, tsiku lija pa Gologota, kumene Yesu akunyoza tsiku limenelo manyazi aja kuti avulidwe, kuti achikhutidwe mzidutswa, kuti alavuliridwe ndi kunyozedwa ndi dziko lonse ndi mpingo ndi anthu omwe akanayenera kuti azimukonda iye. Ndipo komabe mu zinthu zonse izo iye sanatsegule kamwa yake, ndipo anapita ndipo anakafera anthu amenewo omwe anali kumuseka iye. Mulungu, titengeleni ife ku Gologota m'mawa uno. Ndipo ngati iwo azinena kuti ndife openga, iwo akamanena kuti ife tili ndi malemba molakwika, chilichonse chimene iwo akufuna kuti anene, Mulungu, iwo sangakhoze kuyima mukukhalapo kwa Mulungu ndi kunena kuti izo nzolakwika. Iwo sangakhoze kuphimba machimo awo ndi Baibulo. Baibulo limavundukula machimo awo, kusakhulupirira kwawo, kuti akhale otchuka, kuti azichita monga unyinji wonse. Aloleni iwo abwere ku Gologota m'mawa uno, ndipo ayambire ku Yerusalemu, kuti kulapa ndi kukhululukira kwa machimo kuyenera kuti kuzilalikidwa mu dzina lake kwa fuko lonse kuyambira ku Yerusalemu. Aloleni iwo atenge masitepe omwewo akupachikidwa kuti achikhutidwe ndi kulavuliridwa ndi kumanyozedwa ndi kutchedwa chilichonse chimene chingakhonze kutchedwa mu mzere wa zigawenga zachipembedzo, ophwasula mipingo, zonse zomwe iwo akufuna kuzitcha. Mulole ife Ambuye m'mawa uno titenge njira yathu ndi onyozeka pang'ono a Ambuye. Mulole ife tiziyenda monga atumwi ankachitira, osatembenukira ngakhale kumanja kapena kumanzere. Ndipo kuchokera ku ubwino wa mitima yathu tizitumikira Mulungu. Perekani izo Atate. Tsopano chiritsani odwala ndi osautsika amene akudza mu mzere wa pemphero. Mwalole awa amene akweza manja awo mu mitima yawo alape pomwe pano. Mulole iwo amene ayima kumbuyo kotalika chotere asunthire mwansanga kumadzi, ndipo achititse machimo awo kukhululukidwa pa dzina la nsembe Yesu Khristu, Mwana wa Mulungu. Amen.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, there to Doesn't that just do something to you? Just powers you out. Puts a hope in your life. Life eternal. What is crucified with Christ is to live for others. What kind of others? Those who hate you. Those who wouldn't like you. Those who would make fun of you. Live for them. Be with them. Love them. Pray for those who despitefully use you. Say all manner of evil falsely for my name's sake. They persecuted the prophets which were before you. I thought the message would probably help the church this morning, that you would see that we need a Calvary. We need a crucifixion. Now, what is it all done? It's all paid for. Sister in the wheelchair. To the people here that's sick and afflicted. It's all paid for. The only thing you have to do is to believe that it's yours. Accept it in the same way. And you'll be healed. Remember. Now, what is it? You could go to the world, preach the gospel, heal the sick, and impart eternal life. How much greater would it be if here's a man laying here with tumor, cancer, whatever it is. We have seen him so many times impart his blessings and heal the man, heal the woman, tens of thousands times thousands of infallible cases around the world. See? Take them out of cot stretchers, just shadow people, eat up with cancer. Today, fine, healthy people. These works that I do shall you also. But greater than this shall you do. More than this is right. What? I gave them extension of life through Jesus' name to extend their life for a few days. But more than this shall you do, you'll give them eternal life through my name. Why would you be ashamed of that precious name? Why would people shun it and back away from it? It's the devil. Certainly. Repentance and remission of sin must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem. That's where the message went out first. Is that right? Repentance and remission of sins be preached in his name, beginning at Jerusalem. Now, first we'll do as he did, have prayer to heal the sick. Next, we'll have the great gift. The water is ready back here for any that wants to be baptized. These garments in here for women, garments in here for man. Standing ready for you to have your sins remitted. Because remember that you can only have your sins remitted according to Bible teaching. For there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved. Paul met some that had already been baptized. And they were shouting, had victory. He said, unto what were you baptized? They said, unto John. He said, John baptized unto repentance. I get this, unto repentance, not for remission of sins. How many understands that? Not for remission of sins. They were baptized, all right. Unto repentance. They had repented. Yes, sir. I've repented. I believe he's coming. They were baptized unto repentance. That is to say, believing on the Lord Jesus Christ. Then when they heard this, that the sacrifice already come, they were baptized over again in the name of Jesus Christ. And then was imparted to them, when he laid his hands upon them, the Holy Ghost. And they spoke in tongues and prophesied. Right. Now, how are you going to change that scripture? You put your finger on one place in the Bible where anybody was ever forgiven of their sins in the New Testament and ever was baptized in any other way but in the name of Jesus Christ. Show me one place in the Bible where that any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Or bring to my desk a history of the church That shows where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost until 300 and something years after the death of the last apostle when the Catholic Church is organized. Now, I've got the pre-Nicene fathers and all the historians and everything right in my study. The most ancient sacred history in the world. Amen. The only infallible proofs that we have. Read our Sunday Visitor or the Catechism of the Catholic Church. Watch them what they say. Some of the Protestants will perhaps be saved because that they do bow to the Catholic doctrine. For their Bible says, baptize in the name of Jesus Christ. But we've taken the solemnity off of the name of Jesus and put on Father, Son, Holy Ghost, and they admit it. Now show me a scripture contrary to that. There you are. And yet the world bows right to it. Why, they've never been to Calvary. That's it. They've never seen. They'll make fun of you and call you, they'll even call you Holy Roller, Jesus Only, and all those fanatic names that they can. What difference does it make what they call you? What do he care what they call him? He was crucified. He lived for God and God alone. And if that same spirit was in him as in you, it'll make you do the same thing bearing his name. Whatever you do, said the Bible, in word or in deed, do it all in the name of Jesus.
Amen.
Giving praise to God.
Praise his name.
Where do you get that triune pagan doctrine? Out of a catechism, not out of the Bible. The word Trinity is not even mentioned in the whole scriptures from Genesis to Revelation. There's no such a thing. There is no such a thing as a Trinitarian God. He's God.
Amen.
God alone, one God.
Amen.
He's always been one God. He served three offices. He served once as the Father under Moses. He served once in flesh as the Son, Jesus. He serves now as the Holy Ghost, but it's one God. One God, not with three names, three offices, three titles, and one name.
Right.
Jesus Christ. Anything different is pagan. And I ask for somebody to show that, and it isn't. Right. I've said that for years after years after years, and nobody's took it up yet.
That's right.
Because it can't be. I've got here's the Bible first. And there's the ancient histories to prove that it's exactly right. And why does the devil just... the Bible said to be that way.
That's right.
How can they come unless I draw them? That's just all I know. That's what Jesus said. So I'm not saying that to be. If I said that and preached in a sermon like this, I'd be the lowest hypocrite among you. Right. I say that because it's truth and it's life.
Amen.
Many as baptized into Christ puts on Christ. We have life by his name. We pray in his name, seek in his name, preach in his name, baptize in his name, live in his name, die in his name, go to heaven in his name, resurrect in his name.
Amen.
All the family in heaven is named Jesus. The Bible said so. All the family on earth is named Jesus. He said, I came in my... You said, well, it's the name of the Father. Father's not a name, it's a title.
That's right.
He said, I came in my Father's name and you received me not. Now, what name did he come in? Certainly. And you received me not. So there you are. It's just it's hid from the eyes of wise and prudent. Surely it sure is.
Right.
Over in Revelations we talked the other day, there's the old prostitute church, which is the first organization, and then she had a bunch of daughters that was born out of her. They do the same thing, same habit.
Amen.
She all winds up in Babylon the same way with a church of Rome and a confederation of churches of other nations, and there she is all winding up all in the same thing, same ball. But God's church!
Amen.
Hallelujah! It's a called-out church,
yes.
Separated.
Praise the Lord.
How's the church built? How will you know this? How can you ever know this to be the truth when God reveals it to you? How did Abel know it was a lamb instead of apples? It was revealed to him. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Coming down off the Mount Transfiguration, Jesus says, who do men say I am? Some said Elias, Moses, and so forth. He said, but I'm asking you.
That's right.
Who do you say I am? Peter said, thou art Christ, the Son of the living God.
Amen.
He said, you ever learned this, and otherwise I said it's not to be big, but to drive down a point. You never learned this in some seminary. Some man never taught you this.
That's right.
But my Father, which is in heaven, has revealed this to you. That I am not Father, Son, and Holy Ghost, but I'm Jesus Christ. And upon this rock, what rock? The same one Abel went. Upon that same rock, upon this rock, the spiritual revealed truth of God, I'll build my church. And the gates of hell can never prevail against it.
Amen.
And so, They'll try it, but they'll never prevail. So just go to Calvary, be crucified, come back and take your way with the Lord. This finds you. Move on. Now, Lord, we are committing all things to you. I don't know out of this group what's in here. I have no idea of knowing, Lord, unless you would reveal it. And now, Father God, I'm not asking you to do that. I've just laid it in the laps of the people. There they are. May this be a real Calvary this morning. May it be a real crucifixion to self-will and to self-desires and the big things of life. May man become humble and willing to take the way with the Lord's despised you. May they walk humbly. May they be born into this kingdom, this great kingdom of God, which is a spiritual body, the celestial body of Christ on earth. By one Spirit, we are all baptized into one body. Grant it, Lord. Whether they be black, white, yellow, brown, whatever they are, male or female, bond or free, we've all been made to drink of the same self-spirit. Grant it, Father, may it be with among many this morning that they will understand. May you open up their understanding. Then it'll be like a new day to them. The sun will shine and the dismal light of man-made theologies will drift away, and the light of God will shine on their path and break forth the veil that veils in this beautiful light. And they can walk the highway of holiness then, living for others as Christ did. Now as we bring the prayer line in, I pray that you'll anoint your servants this morning.
Amen.
All of us as we pray one for the other. Grant today that every sick person that comes through this prayer line may be healed. Right. May they return like the little cross-eyed girl and the little boy and and that elderly lady and Brother Wright and many of those who came through, Lord, with afflictions and diseases and something that the doctors could not cure. And here they are today, just about a week ago, and here they are well today. God made men and women pass by with that same faith, knowing that they are going to Calvary to be crucified to their thoughts and their ideas, that they are past healing. Hey, the power that raised Jesus from the grave give them life. Great life of faith. Then immediately after this, may many come to the pool for baptism. We ask in Jesus' name, amen.
Amen.
Now, we just got 20 minutes to run the prayer line and the baptismal service. Now, we don't have prayer cards. We've gotten from that. We'll try to work it in my bigger meetings whenever we start. I've told you all, we laid it out. We got it on tape, and everywhere I go, them tapes will be sent ahead. The sign only points to the blessing. The idea was, if you pray for the sick, get the people to believe you. I said, they won't believe me. He said, you'll be given these signs, and by this they will believe. The signs has moved over and over for 10 years around the world without one time failing. No failure at all in it. How many know that to be true? Well, if you can believe the sign, then believe the message. That's right, it sure is. And would God put in me a message and let it be so perfect like that? But what? And I'll tell you something, would be falsely? God won't let me do that. No, 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 sir. I'm telling you the truth. All you that wants to be prayed for, kind of on this row here, come over on this side, if you will, over line up to the right, and then that'll let the people come through as we pray. Then we'll get the boys, the ushers, and we'll watch, and as they come through here, then over on this side, we'll bring them around the back and bring them through it. Everybody be praying for it. Oh, no, not there. Well, if I knew she don't matter. I can bring her out, or I can bring her out now or the last one time she wants. It doesn't matter. Now, let's get just quiet as we can for this next few minutes. I want you all to be thinking now. Now, what did the Bible say? The prayer of faith shall save the sick. How many know that's right? How many knows the Bible said, these signs shall follow them that believe? The works that I do shall you also. What was the works he said? I can if ye believe that I'm able to do this. Is that right? What was my question? They won't believe. He said, these signs will cause them to believe. Now, if you believe, get ready. This is your hour of deliverance. Just the same as it be from sin, it's the same promise for the same God. Now, we got a little sick woman here. She's got stomach trouble from down in New Albany. We're going to pray for her first so she can get her a seat. Now, quietly and everybody now, I want the brethren to help me here. Let's bow our heads a moment now for prayer. Now, Heavenly Father, this has been your word. I'm not responsible for the action that it will be took upon it, but I'm responsible for preaching it. And knowing this and knowing that I'm a middle-aged man now, and someday must face you, I have preached the truth. From my heart, you know it. Not to be prejudiced. If that was so, Lord, then I need repentance. And Father, I pray that you'll help now as we go to pray for the sick. May my prayers be answered. Not only my prayers, Lord, but the prayer of this church. As these poor people, what if this is my wife standing here? What if this is her sitting in the wheelchair, or my sister, my mother? Oh, God, heal this people, will you, Lord? Look, stand in the prayer line. Heart trouble, cancer, tumor, all kinds of diseases and afflictions. Many of them are coming. Hundreds are being delivered right from here, Lord. And they see it, and they believe it. And they're coming in the prayer line to accept theirs. They're coming to a lively stone now, not your servant, but unto your Son, Jesus, who is the leader of the church, the spiritual, mystical person among us. And as we go offering his name, you said, in my name they shall cast out devils. I pray that you'll answer our prayers in Jesus' name. Amen. Now everybody be in prayer. Now this is part of yours too. This is your prayer. Now this little woman must die if something don't help her. How many know Brother Stadcliffe? Brother and Sister Stadcliffe? I was called from Germany 3 times the other night. Their baby was dead. They asked, Brother Branham, we have seen you by the Spirit of God raise the dead. They stood present and watched it, see? And we know that you be a prophet of the Lord. Just say the word. I said, I cannot say it unless it's put in my mouth. Come to Germany. I got it right quick. They phoned in, got a jet plane that could bring me to Germany in 6 hours, an army jet. That would fly me to Germany to raise a dead baby. An army jet would take me over in 6 hours in Louisville. From Manson, Germany. I went in and got on my knees and I said, Father, what must I say? Speaking my mouth. He didn't answer me. I went out to the woods. I said, Father, what must I say? Put the words in my mouth. I'll go in vain if not. I went back. He didn't answer me. Come in. Through the night, I prayed, Lord, put the words in my mouth. Nothing answered. Next morning, my wife got up. As soon as she left the words, I stood up. He said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. Then quickly to the phone. I cannot come. No, this is the hand of the Lord. I be forbidden. You see what power there is on that rebuke? When God said, don't you do that. For it's the hand of the Lord. Now Moses one time was told not to do something, went and done it anyhow. Remember? So I didn't go. Now I can bring statements to show of 4 different people that are pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing.
Amen.
You better be careful. So don't. Now remember, that might not register with you so greatly, but to me it meant something. See, do not rebuke this. Real sweet, kind voice. About 6:30, I believe it was, 6:30 that morning, said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. I said, thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it. If he said, rebuke this, this is the enemy stepped in. I'd say, let's go. It would have been done. When that little boy there in Finland was laying there dead, mashed up, not even a sound bone in his body, the Lord said, that was the hand of Satan, said, rebuke it. And I said, death, you can't hold him. Bring him back. Let him loose.
Amen.
Very jumped to his feet well.
Hallelujah.
Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord till the word of the Lord comes to me. But in the scripture, the word of the Lord has given me commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your heads. We'll see what he says as we go through. You are sick. You believe. Thank you.
Hallelujah.